Star Boy, you know what? You're awesome.
Rebamba, yeah.
Mafia way, mundo wala wam, mundo wala wam, mundo wala wam, mundo wala wam.
Nimeburu, weje mani nimeburu, nimeburu, weje mani nimeburu.
Kitaka pewa lungu, dawa ya mbu piga lungu. Shobo shobo na majungu, nishazo ya gani marungu tu.
Mundo la wamu, aina kujuana. Tusifatane kama tunafanana.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah,
oh yeah.
Kutoka hood mame haso kitambo. Sanipo good na naseti mipango.
Nigga nauliza kivipi kwa ni kitu gani. Nigga nauliza kivipi gotta keep the money.
Mekwa hood nini dili money. Nanka na kiriza usiku alafu kisi run. Soto mani toa deep kwenye chupa ndani.
Mane saka.
Oh na na na.
Nimevuru. Weja mani nimevuru. Nimevuru. Weja mani nimevuru.
Na switch code, na switch code za ghetto. Mitai mini bless mekuwa star wa kesho. Ile gafa benivun mekuwa baba lao. Wado ni ona kiliku ndona bang now. Na my head to my color and then nani follow. Ala, ala, isha zinguwa da. Kote ni icon, mama jina linapa.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Kutoka hood mame haso kitambo. Sanipo good na naseti mipango.
Nigga nauliza kivipi kwa ni kitu gani. Nigga nauliza kivipi gotta keep the money.
Mekwa hot mini dili money. Nanka na kiriza usiku alafu kisi run. Soto mani toa deep kwenye chupa ndani.
Mani saka.
Oh na na na.
Nimevuru. Weja mani nimevuru. Nimevuru. Weja mani nimevuru. Nimevuru. Weja mani nimevuru.
Ricky, Ricky.
Icon, icon, icon.
Jobless.
It's all about.
Damn. Estilo One.